o loo e mafuta ma le SBS Samoan. O se tasio minister sa iai le Liberal o Alan Tudge, wa ia tau mawhaia pui puilo na awa iai le vaingo le whainga po le scheme wa whaingo le robodet, le sa whaia le whainga malo talwai, ma wa sue sue ina nei le komi sue sue le Royal Commission. E ui sa te ena Tudge lona awa iai le scheme le e sol tu la fono, ana ia ta ua sa te tauna ia whamanina le lei teimi e fesanga iai malau whasaralau. Whatatau i le mawalalo, ole tūlanga na yai ia le social security fraud. O Alan Tudge, le minister le sa yei mwamwe ato e le tōtolu o minister lo whaia nei ala tō mori mau. I le sue sue ino le whainga po le scheme leo le robodet, whapea o se whainga whaasoli tūla whono. O Tudge, o ia sa vema minister o le human services i le ataimi, a waia ta ua, waia le manatua nisio manatu sa whaadia e tūso le mata upurea. Whamayo nisio mata upu sa wha se e atu I isi e peyo re wha aturanga ino tupe maua, ma le reversal of the burden of proof.
That didn't change either. And I'd just point out, Mr Gregory, that both of those decisions were decisions of the Cabinet, of which I had no authority to overturn.
Sa wha ailo e tarje le komisi e na te rei loa I le temidea e sori tūra whono le scheme ma re ngan wenga nea na mta ngan wenga sa te tauna whautua I nai o ia.
It's unfathomable for a secretary to be implementing a program which he or she would know to be unlawful. It's unfathomable.
O le komisi su e su e watu ina ere ngan wenga re sa iringa pe ICA a e pena wha pe fia fo ina whaia le aitu ai ngā ski me le Centrelink I le rua afe se furu rima a e toe tāpunia le rua afe se furu iwa. To tere tangata wa mauma waiso I fuona o watulituri ato le mta ngan wenga mo ai tā lafu. O le tasitesi ma le valu pidi ona o le tupe wa wha uma a ile mata upulea po le settlement e le malo o te tongi atu I le whaita wafe o tangata na afia. I le amatanga o le ruafse furufitu toi titi a tore tausanga o Tudge o Minister of Human Services ai amata adia e loa whaasara launga le media e whaatatau I le nei scheme ma toi whaatatope mai ei le fo'i mai o Tudge mai se tafaonga le latou ainga I le United Kingdom ina ia fofo le whaafita auri. Pa mai a ia o le temi lea whaatoa ia malamala mai o le whainga lea o loo whaaturanga ai tupe maua tangata.
I don't think I was aware at the time particularly where that derived from, but I did have an understanding that there was an obligation on a secretary to raise significant issues to the minister.
Sa ia tamu whaia pui puilo na tangata mai le awala sa whaatino ai le mata upu, whai mai ua ia salamo I le lelelei ofiso o ta inga e whaatatau le mata upu le nei I le au whaasara lau.
Could I have gone further in terms of saying that fraud, which is a very small part, in hindsight, I probably could have. I mean, when you're in doing media interviews, trying to communicate a lot of material quickly, but I'd accept that if I wanted to completely clarify, I could have gone further.
O le isi foi minister o le Liberal o Christian Porter sa ia umia le portfolio o le social services I lea taimi le wafua fue mori mau I le komisi le asotofi o le aso le a taiao I le faa wawina o le neima taupo. O le lipoti na tufatsia Julian Oliet ma Stefan Ambrasta mai le SBS News ia mafaa li liwina loa a walo silfia. Toi fia faa fofonga I nisi tala faa pia? Fafafunga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.